Njenge-Democratic Alliance sinxusa u-MEC uSipho Hlomo ukuthi eqhubeke nomsebenzi abaqalile this week yokukhipha abantu abangasebenzi bomasipala. Umasipala waseNambithi nomasipala wase-Ugu nabo omasipala abadinga ukuthi ngokukhulu uphuthuma kube nento eyenzekayo ukuxazulula isimo sakhona. Umasipala waseNambithi awunameya because umeya wakhona face ama criminal charges and so akezimsebenzini, akho deputy mayor, akho speaker, and kune acting municipal manager esiyenza ama exco meetings which is against umthetho. Kuphinde futhi kube ne acting CFO and zonke lezinto kanye ne corruption and ama forensic investigations enziwe khona kukhomba ukuthi kunokukhulu ukukhohlakala okwenzeka eMnambithi and futhi akukho okwenziwe u-MEC kuze kube manje. So siyabanxusa-ke ukuthi kunomasipala benze isiqiniseko ukuthi nakhona bayangenela. Bese kuba umasipala wase-Ugu, nakhona umasipala wase-Ugu kuney'nkinga ey'ningi. Kudala sicela njenge-Democratic Alliance ukuthi le ndawo ngokukhulu uphuthuma ideclare i-disaster area ngoba abanamanzi and sekuhamba iminyaka eminingi abantu bakhona bengenamanzi. Imali yamasipala ayikho ukuze kube khona ukusaba ukuthi abasebenzi ngeke beze bekwazi ukukhokhela ngenxa yokuthi ayikho i-fiscal management. So siyamnxusa u-MEC Hlomuka ukuthi ephuthume e-intervene kulabo masipala ngokukhulu ukushesha.